munange omumalidde kebiseera buli kyayagala kisabye mazima ne kyatasabye okimuwa omuwa simatifoni wengo okwata zikatooki emmotoka omugulira zibbenzi wekitawo olinnyanga takisi engoye omugulira za bbeeyi enviiri asiiba mu saluuni byonna ekibikoza kiki ng'omukazi atakwesamba mikwano gyo nga mutudde bwomwanjula nabayenyinyimbwa bazadde bo nga mukyadde engoye ayambala ziraga amakudde ssente ez'okwezimba ayagala genda mu awutingi omwesibyeko nnyonyonyo ofuuse kabaani ku ndongo mute
mutagende wabanga takuwa kitiibwa mute
mutagende
ne waba mugagga naye nga atakuwa mirembe mute
mutagende
akufukamiza buli kaseera naye mutagende
mutagende
mute 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 mwesonyiwe
mutagende
musajja wattu buli kimu n'ofuba kwe n'oleeta olw'okuba nti ye takwagala takuwa nno na budde nze binnemye okukwasaganya mu mazima wabula ono mutadde tambula nga dalimba ebintu byewaka byonagabula olumugambako nga tayomba kirabika okunjagala nnyamba ono kamute agende amanye okuba n'olumwannangira munze bisaatiru nkupa talina kennina lwaki neepanka ezo sente n'ebirabo ono nsomba bwe muwa bwatonera abalala
masimu ngagafula bize nakubulokinga watisapu nabulutikinga oyo kufako nga tabiraba nakuzanyisa mute
akulumiza nnyo mbadde nteesa mutagende bangi bakwesunze kyokka toya kwetimbye okusabayo olunaku akukyalire nga zaamu ebitege omukazi oyo mute mwesonyi wakulumiza nnyo kabe mugagga ng'alina ensimbi nakugattika mute bakusaba fiizi kyokka yapeekazi autu mute 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 mwesonyiwe mute 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 mwetegule
mutagende
mutagende wabanga takuwa kitiibwa mute
mutagende
ne waba mugagga naye nga atakuwa mirembe mute
mutagende
nkamisa buli kaseera